radio, authentic music.
Certified.
Lesa abumbile mwaume no mwana kashi kuti babi pamo lesa bapane ei cholelo lesa abike po ipalunya kwe pali mwe babili kashi anjilo le shoko wafuma mashiwe abantu balela ndaiwe lesa kusunge watu sebulula kwensoni ndume anjilo le shoko wafuma mashiwe abantu balekwe baiwe lesa kusunge watu sebulula kwensoni iwe wilaba makambisho yabo bamayo nabatata iwe wilaba katina kakwalesa entendekelo ya mano lesa abumbile waumeno mwana kashi kuti babi pambo lesa bapande ei cholelo lesa abike po ipalunya kwe bali mwe babi kashi anjilo le shofo wafuma mashiwe abantu balela ndaiwe lesa kusunge watu sebulula kwensoni ndume anjilo le shofo wafuma mashiwe abantu balekwe baiwe lesa kusunge watu sebulula kwensoni iwe wilaba makambisho yabo wamayo nabatata lole la wila ilishanya lole la wila ilishanya
best.